This is DJ Desma 254.
Time. hata kama yeye alinitoa toka tope na dhambi. Kama sitaona haya ya kumsifu Mungu wangu, siku zote nitamuimbia Baba. Tabu nyingi kweli nilipitia,
hadi nikajipata nikikushuku,
sikujua mpango wako kwangu. Nikiyapitia mkono wako ulikuwa umenishikilia nisianguke.
yangu, kwa familia yangu. Umenitoa mbali baba, nimekubali kwamba wewe ni mwamba. Marafiki na dunia wamenichosha.
Imepumzika, imetua msalabani, imepumzika. sijasiriwa.
Uwe ni mwema, uwe ni mwema, uwe ni mwema. Ukiahidi unatenda, unatenda, ulivyonitendea. Mungu wangu uwe ni mwema, uwe ni mwema, uwe ni mwema. Nimeona mkono wako maishani mwangu, uwe ni mwema.
Maisha kwenye mvua na jua kali, kivulini ukaniweka, kwenye juhudi za kutafuta shilingi
huko ni jema,
tena kwa tabu nikitafuta riziki
ukaniinua. Baba
ningi moto midongo Yesu roda
anabaki pile
ndio hingana
leo simbona anabaki pile roda
umenitendea na mengi.
Mkono bwana, nishike mkono bwana,
Baba na
Baba,
nishike mkono bwana,
Bwana na
viganjani umenichora. Kila siku mimi ni baki na wewe. Sikumbuki ya zamani, meifanya historia. Machozi yangu lifuta, zile eti nilipolia. Yule yule aletuliwa mapasi, akatemewa na mate. Yule yule aletigwa mijereki, ndo Yesu wangu. Yule yule aletuliwa mapasi, akatemewa na mate. Yule yule aletigwa mijereki, ndo Yesu wangu. Basi shukurani zangu,
shukurani zangu zikurudie.
Uliko nitoa mbali sana,
shukurani zangu zikurudie.
Amengine siwezi sema,
shukurani zangu zikurudie. Acha ninyamaze mara upendo wako umenisi. Shukurani zangu zikurudie.
Licha ya kuomba, una mambo bado hajabadilika. Umefunga umeomba, una mambo bado yazidi kwamba. Licha ya kuomba, una mambo bado hajabadilika. Umefunga umeomba, una mambo bado yazidi kwamba.
Kazi aliyoianza ndani yako wewe ataimalizia. Amekuleta mbali huyo ni mwaminifu, hawezi kuachilia.
Mungu anakumbuka
zake kwako wewe,
tena atatimiza
ahadi zake kwako wewe.
Mungu anakumbuka
ahadi zake kwako wewe,
tena atatimiza
ahadi zake kwako wewe.
Trust me, God is there. Anafanya kazi from the background in day. Atabadilisha situation someday. One day it's gonna be a better day. Amen. Trust me, God is there. Anafanya kazi from the background this day. Atabadilisha situation someday. One day it's gonna be a better day. Amen.
Kazi aliyoianza ndani yako wewe ataimalizia. Amekuleta mbali huyo ni mwaminifu, hawezi kuachilia.
Mungu anakumbuka
ahadi zake kwako wewe,
tena atatimiza ahadi zake kwako wewe.
Oh, nikapewa nikapanda na mbegu nikapanda nikapanda ila mvua ikunyesha
Bwana mkubwa tumefanya kazi ya kutosha usiku kucha Bwana mkubwa tumefanya kazi hata tusipate kitu Bwana mkubwa tumefanya kazi ya kutosha usiku kucha Bwana mkubwa tumefanya kazi hata tusipate kitu
lakini kwa neno lako nashusha nyavu
Siwezi maliza Ninashukuru
Ninashukuru
Bwana Watu maneno walionisema Yalinipima mizani Lakini Yesu umeniweka huru Umenifanyia amani Watu maneno walionisema Yalinipima mizani Lakini Yesu umeniweka huru Umenifanyia amani Asante, ninashukuru Bwana. Asante, ninashukuru Bwana, ninashukuru. Nashukuru. Asante. Nashukuru Bwana asante
This is DJ Desmond
255 Kwangu mimi shujaa wa vita Ni mwangaza wakati wa giza Kwangu mimi ni shujaa wa vita Ni mwangaza wakati wa giza Si rahisi kuchukua upendo wangu kwake Maana ninaishi ninapumua kwa sababu yake Si rahisi kuchukua upendo wangu kwake Maana ninaishi ninapumua kwa sababu yake Asante Ninashukuru Bwana
Ya Yesu mwokozi wa maisha yangu Nitamsifu pamoja na nyumba yangu Ahadi zake kwangu ni kweli Mtegemea Yesu mwokozi wa maisha yangu Nitamsifu pamoja na nyumba yangu Kwake mimi nimeoshwa kamili
kujitoa ni kuishie. Nimejitwika msalaba ni kufuate Rabi. Nira yako ni rahisi, najitoa ni kuishie.
Saa zingine kama binadamu huwa tunajidharau, tukikumbuka udhaifu wetu, hali zinazouzidi uwezo wetu. Binadamu huwa tunajichukia sababu ya mwonekano wetu. Tamani ungekuwa na sura kama yule fulani.
Binadamu tunajidharau, tukikumbuka matatizo yetu, nahisi ni kama muumba amekusahau.
Maisha yako, penda mwili wako na nyumba yako, familia yako, jipende ulivyo.
Penda sura yako, penda maisha yako, penda mwili wako na nyumba yako, familia yako, jipende ulivyo. Shikamano, shikamano, shikamano na Mungu. Come on, no, no,
ananipa mwongozo dhabiti kufuata misingi ya Yesu Kristo. Nishampa moyo wangu falme wake wa mbinguni, nimekuwa mimi kiutamani. Ananipa faraja daraja kuvuka mitego ya walagai. Bila shaka yuko nami safarini, kiumbe kipya kitu kipya mimi na uzima.
Upendo wake lazima nisambaze, baraka zake nipoza zinifuate, na neno lake lazima nitangaze, faraja zake sheria nizifuate.
Roho ndani yangu, asante kwa roho ndani yangu.
Your hand go walk, you never open doors.
Amen.
You said go be a boss.
Amen.
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 Everything you put your hand go walk, you never open doors.
Amen.
You said go be a boss.
Amen.
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 Amen. Every hustler getting paid, where the hustle go come to pay. Your own in no go take.
Amen.
If you don't find work, do your own. God self go do his own. And flesh go cover bone.
Amen.
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 Amen. If you believe it, say amen. If you believe it, say amen. If you believe it, say amen. 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 Everything you put your hand go on. Your name go open doors. Yourself go be a boss. Amen. Amen. Everything you put your hand go on. Your name go open doors. Yourself go be a boss. Amen. Amen. Sister, we want my seeds. Until where the fight begin. One day you go burn trees. Amen. Amen. You're not worried of losing job. Landlord come day to like God. One day you go be landlord. Amen. Amen. Good news go locate you. Watch and see in all good day. If you believe it, say amen. No. Amen. Amen. Everything you put your hand go up. Your name go open doors. Yourself go be a boss. Amen. Amen. Everything you put your hand go up. Your name go open doors. Yourself go be a boss. Amen.
Nipitilia, eh, Omega, eh, Stoner and you finished, eh, Mina Kushukuru, eh, Niseme, eh, Majabu Umefanya, eh, Inanipitilia, eh, Omega, eh, Stoner and you finished, eh, Mina Kushukuru, eh, from day one, God, you were present, I can feel it, I can see you've turned my life around. Uneni Bigania, eh, Kila siku nimeishi kwa nema, kwa nema, kwa lakini nibaka kwa nema. I believe it's my season, God you made a way, and my faith will stand. When joking Billy, oh love, 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 when joking Billy, oh love, 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 when joking Billy.
Nikifanyeni, machoni pa Mungu tofauti sana kumbe, machoni pa Mungu tofauti sana. Kuna wakati ambao walona shida kama wewe watakucheka, kuna wakati ambao ulodhani ni marafiki watakuchoka, kuna wakati ambao utadhani Mungu wako amekuacha. Kumbe ya Mungu ni mengi sana. Kumbe ya Mungu ni mengi sana.
Nipe kibali nibariki, nibariki ni washuhudie, nimefeka ni miliki, ni miliki ni kutumikie. Mungu wangu nibariki, kibandani na kumbe yeye amekuchora kiganjani. Kwani maisha yako yako duni namna gani? Na kumbe yeye amekuseti mpangoni. Unakuita kuja nenda nami paka mwisho kile leni ni bless you wake kamili. Maisha yangu family, mentally, financially, emotionally, physically. Ni bless you wake kamili. Maisha yangu family, mentally, financially, emotionally. Ni beki bali ni bariki, ni bariki ni washuhudie, ni pepe ni mili.
I'm calling you, mighty God. I know you love me. 'Cause when I am so low, you pick me up. And when I lose control,
you bring me back on track.
Kola hila,
hamia
kuna pando lo pando na movu
na ngoa,
anitakuwa kichwa simkie. Wa kwanza si wa mwisho.
Bwana atanibariki
kwa kadri ya utajiri wake.
Kwa kipimo cha kuja kusopwa sopwa hata kumwagika.
Atanipa mahitaji yangu kwa kadri ya utajiri wake.
Kwa kipimo cha kuja kusopwa sopwa hata kumwagika.
Yawe, ewe yawe, nikiwa nawe, tapajuka mamwewe.
Takuishi yawe, ewe yawe, nikiwa nawe, mambo yote yako shwari. Kuwako, ulinganishwe na nini? Wema wako, wanishangaza. Lord, I will praise you. Adulation, I pity ya. Nitakupa sifa every day. But I will praise you night and day. Nitapaza sauti wanaona wasikie.
Takuishi yawe, ewe yawe, nikiwa nawe, tapajuka mwewe.
Takuishi yawe, ewe yawe, nikiwa nawe, mambo yote yako shwari.
Baraka zako si haba, kweli wewe ni baba. Yesu wewe wanitanza, na wema wako isiwe kama najikamba. Mbali nimetoka sina shaka, oye wewe ni mwamba.
Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju ni maombi,
ni maombi. Sikelele ni maombi. Ni maombi. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Sikelele ni maombi. Ni maombi. Hoya, hoya, hoya. Hoya, hoya, hoya. Hoya, hoya, hoya. Na mikono nitainua, magoti nipige, niweleze jinsi alivyotenda katika maisha yangu. Kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Kazi ya Mungu kweli haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Sikelele ni maombi. Ni maombi. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Sikelele ni maombi.
Yeah. I'm sinner ni winda niko fine. Jesus everything vita nilishinda ga time mimi chance ni music.
I am so happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart.
Yendembele, injilio. Hey, yendembele, injilio Yesu.
Every day, your words to go teach and guide the world. That is what that the spirit has.